to 5-6. Mubona bona bimpisemo mukwano kukwe na pakinze. Nabona bona bindabeyo batade kufulu na lokinze. Katike nkufunye kusaba tusayininge mpapula rwalero. Abe bigambo banyumya olugambo lubasiwa. Apa mbiwulira ebigambo eyo mbiwulira. Chukwa fete kuwangali kusaba mukwano tobiwulira. Baby, we were.